utshintsha bonke umthetho sokwenze zakhe izenzo utosibonele ngokwakho andizumela le nto. When you keep calling my phone uyandina, xa ndifuna ixesha lam uyandina, xa ndijonge ndendo kwam uyandina.
Ebusuku nasemini uyandina.